tu deria pila kabaka la mani a Jesu ani a gare a chulile ulukile.